all key.
Big man, big man, fight the pain. You stop
bibi ya mtu, lakini nimekosa kitu. Mi upata si issue, but you see it's very little. Game ni chapo, alafu kitchen ni chapo, waste material kwa hao, chini ya dera mini.
Just follow my lead. Nogopa nini? I got what you need. That was short basi.
Kama haikubambi, we kwenda. Unatoma picha, we kwenda. Beki kwa club, we kwenda. Unapenda picha, kwenda. Miukwanga big man, miukwanga big man. Bite the bay, miusababisha, miusababisha. Bite the bay,
miukwanga big man.
Yo, patana na dem kwa klabu ako shy too. Kufika kijani tabiani tabiani tabi. Yo, patana na dem kwa klabu ako shy. Yo, patana na dem kwa klabu ako shy too. Kufika kijani tabia zake shape too. Ugali ketepa na mix hadi chai too. Nadai atoke na jibu zake guys soon. Anadai typhoon, anadai kiti na crown na kaiju. Ametoka town na kiki zake ni cool. Ex wake ya kusikia akavunjika miguu. Ati abracadabra umanzini.
Kani mstinji, sidai yo ndizi. Fishi, fisi, kunyonga ndio tizi. Kame tuko sita, nilichora sita, akanipatisa. Na una tells me nataka kupakichwa. Lia, 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 tukiseti mbichwa.
Rapa kata, sharabara na kata. Mirapapa na kata, kwa kuroga mingata. Kama sadaka, na mpula ni sadaka. Kaptura ni mekata, ni chumana.
Shash akitisha zima man ai niki petrate chapita pan katika ni ba kuna penga ina ban ai modo man akizimeshika man golo shash akitisha zima man ai niki petrate chapita pan katika ni ba kuna penga ina ban ai
ningekuwa jogo ningelisha rungu bubu ngedhani kuna ngori akipiga yake nduru jogo manga na kinduku marash ni anjoti ndani ya boxa nundu ikusi na fude na yosiezi kula kavu chume lale ndani ice kizie kwa mbavu dombodha dombodha ajimwagia madafu njoti yangu ni shasha panyaru chubui nazama chubui cheki isha ganda chubui aliringa na namba chubui cheki asha mangwa
modo man akizime shika man gwelo shash akitisha zima man ai niki petrate chapita pan katika ni baku na pinga ina ban ai modo man akizime ameshika man kwelo shash akitisha zima man nikipetwe tisha pita pan katika niba kuna pinga ina ban
pigwa kumbi na sponyo wa oyole shika chuki ziki shika unitole na kwa muti paka ipigwe vidole na manjuti migi ni kumwaga kore anahaga bigi sura ni akode pigwa kishuti ni kodaru na chachisha na atoti mode wangu anakuja daru na kohoni tapika kwa sing adibudo mwagenjoti mabrika mchezo ya watoto na ningori mapatika zote zimejezo na mangori pabigiji zote zimekulo na madogi kijiji yote shambuliwe na kimbogi
mojo man akizime shika man gwelo shash akitisha zima man nikipetwe tisha pita pan katika niba kuna pinga ina ban mojo man akizime shika man gwelo shash akitisha zima man nikipetwe tisha pita pan katika niba kuna pinga ina ban.
I just got paid, I just got laid. Nime reconcile na be, I'm happy. Jana kalikuwa kamenuka, vitu zake likuwa mepack. Manze nilikuwa nimeshtuka, lakini leo bibi ame relax. Amenisamehe juu ya jana, klande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi, lobster kiku risk. Leo nacheza chini juu. Oh, please, usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti, leo staki umkiti. Oh, please, usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu, usiniambie jo, pia kuhusu.
Niaje baby check you na nimaliza. Najuu nimekucheck you na uliza jina yake nani una mwili amazing niko na time plenty. Sijui any painting twende pizza. Na deal ni kuteke kiki ama malkia. Nipe basi namba nistoke bila. Hadi nimecheck you mabudaki kucheck you ndio maana lazima niulize mbona unakaa so fine
so fine.
Mbona unakaa so fine
so fine.
Mbona unakaa so fine
so fine.
Mbona unakaa so fine.
Venyo kwa fabila sunani kill na kimbizwa kwa ambulance. Lazima ni jichoche taka sezi fika kaliba. Toko money minded na unadai mabudia pia ni saa. Kipunguza bill mina kupunguza taki bat. Downi taki taki na mesha kitambi basi. Inge kwa na ganji say tunge kwa Abu Dhabi. Pakua paka unafanya jona paga. Kwa jua na jua tutafika bila maba.
Niaje baby check you na nimaliza. Najuu nimekucheck you na uliza jina yake nani una mwili amazing niko na time plenty. Sijui any painting twende pizza. Na deal ni kuteke kiki ama malkia. Nipe basi namba nistoke bila. Hadi nimecheck you mabudaki kucheck you ndio maana lazima niulize mbona unakaa so fine
so fine.
Mbona unakaa so fine
so fine.
Mbona unakaa so fine
so fine.
Buzz big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwandane na baki ndane kwandane yat kwandane na baki ndane kwandane
una step na tee na kam tuna left na fya na kam gonga sana tia itakam na ataki kuja busta kisabe gonga 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 tuki gonga nyonyi bongi nyonyu ki gonga 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 sopo jani piando mkambia fande mbele tuki songa
mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane. Na baki ndane.
Me now me tell you that you hotter than the rest. Me a bit bad because you do it to me best. You don't know me need you more than me cess. Looking ever perfect, nothing more, nothing less. The thing you have, chaman, where you get it from? I dictate me what I really love some. Just call me up, me nah go rush, but me go come. You dey on me, oh me nah lie, lie.
She want hard work, no compromise. Tell me say your boyfriend no realize. True me's a boring enough essentialize. Push it in between her thighs. Say she want hard work, no compromise. Tell me say your boyfriend no realize. True me's a boring enough essentialize. Push it in between her thighs. Not your finger shake it, end up. This girl tell me how she rock, so she gonna make me cock it up. By the way she mock it up, me rock her just like a duck. We don't do oven on this stuff, she shot a better laugh it off. Give her my sour makes it puff, now mama don't tell your mom.
So open up, make her enter. Make her bring it back to the center. So open up, make her enter. Make her bring it back to the center. Oh baby, we can make love in a car to the people die.
Oh, yeah.
I'm just here for the fun, I'm not here for a long time. So bring your lips, let me kiss them. Up on this shit, I could do like mama system. I'll be the act of a hitman. I'm a DJ man in a deep over wingman. So open up, I make a enter. Oh, nena, on the nobu venda. Oh, toto na, oh, nobu benda. Yeah, no, tambolo vele venda. A baby, maybe one day we can make love on a Sunday. We can make love to the bevuta. We can have a goofy goofy finger to penduka. So open up, make a enter. Make a bring it back to the center. So open up, me a enter. Make a bring it back to the center.
Yes. I don't hide like this. I don't drink anything I see. I never prayed for this. I never knew it could end like this. Girl, if you're done with me, oh baby, be good, just set me free. Cause I don't do grace like this. For your love, I dey use my senses. Five boy like me, five boy like me. Don't call me cheap, girl, I work for this. Girl, I work for this. And I promise you, I will find someone. Someone new. Make you no pour me water. Make you no pour me, pour me. Put down for breast and sweat. If I do you bad. If I do you bad. Don't pour me water. Put down for breast and sweat. If I do you bad. If I do you bad, money, don't call me on time. You know I'm the guy. When I call, you no pick. When I text, you go read and delete. I know be good, don't know. I know if you sabi everything you dey think. You dey call me your boyfriend, but why I still dey pay for the sex every night? You don't need to say too much. I already know you don't love me much. Five boy like me, five boy like me. Don't call me cheap, girl, I work for this. Girl, I work for this. And I promise you, I will find someone. Someone new. Make it up for me, what the. Make it up for me, for me.
Kumbe uko alone. Maisha ni safari, mina ride along. Labda minyo moke ni kujage form, ama labda wo moke ni kujage home. Mina epombe siyezi onja, ai. Nakunya yote, nakiamua kukupatia, ai. Chukua yote. Maisha ni yanga, we shugulika na yako. Napendeza kwangu, we shugulika na kwako. Misi pangungwe, sipangungwe.
Uda sipangungwe.
Misi pangungwe,
sipangungwe.
Misi pangungwe.
Kijana ni gwiji, utapangaje moro na kashilingi kwa wingi. Mafeelings za nini, mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mjini. Samahani, chaifubi mijaza maziwa na matamu. Siku subi mini chiyumia watakwani. Kauni juu na jifanya bombo ajakana. Napiria na wapanga kama kango pesarani. Ama vigiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachokse. Washangwariti tusikie fiti ya dishok them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napendeza kwangu, we shugulika na kwako. Misi pangwingwe, sipangwingwe. Misi pangwingwe, sipangwingwe. Misi pangwingwe, sipangwingwe. Misi pangwingwe, sipangwingwe.
Kilometers, I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I just like bad mind from a distance. But this sweet, I be all of my. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I just like bad mind from a distance. Kilometers.
Box scene, the finest and the funkiest.
Yes, man, you, that's very simple. Dinner removed, okay, we through, but I ain't finish it. Can I slide with you? Spend the night with you? Just let me write, and it you dripping from my signature. I feel like your body inspired my intentions. We left the squad hanging, it's only time with us. You know I vibe different, cause you know my mind different. Her eyes stay in my room, her body stay in heaven, oh God.
Tell me what you want, I go read deep. Tell me what you need, I go need deep. Wanna fall in love, I go deep, deep. You can copy that like a CC. You look like you need proper. Come get this vitamin D power. Be ready to start when I reach it. I go eat it up, I don't think it. I make that thing go wild. I go make that thing run water. I go make you sing my song. There's a meeting in my bed. In my bed. There's a meeting in my bed. In my bed. There's a meeting.
Shama woman near a baby, look, look.
I get the money, I get the cash. You get the puppy, you get the lash. You like to poro poro koto all the time. I like to fiki faka, so it's alright. I get the money, I get the cash. You get the puppy, you get the lash. You like to poro poro koto all the time. I like to fiki faka, so it's alright.
There's somebody like me, there's somebody like me. When I step in on the place, I'm the Maya. They call me Yogaranya. They call me Yogaranya.
Kusota si dhambia chakata. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambia chakata. Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajangu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata.
Yo gari ni ashuga mami. Keja liomba mwaniki. Look well, yomba tirani. Na kwa best villain na jidai. Basu, basu, basu. Hauna kakitu, basu wa utu. IG, chocha maisha ya tu. Caption, lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Niku chotwa, chotwa na pengi. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati wali sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Umesota na unajamu.
Hey girl, touch the ground, then you back up, back up. Me love sick when you back up, back up. Wine and go down, then you back up, back up. Back up, hard drive, back up, back up. Wine go down, don't tell me no. No false start when you get the dance go. Bend up, sing when you sit up. Keep it long low, tell me tell you something, get up. Get up, then you back by on me. Me brain a fly, me blame me on the sip. You know like two, me favorite a trace up. Any friend of you can be a friend of me. Bend it back, what the fuck, back up, up. Just like how you set up and cock up. Full of top, no we buck, and you stuck. Cock up like a dump a chuck.
Him love when me and panny grung and me body cock up. Him love when me body cock up. And panny grung and me body cock up. Him love when me body cock up.
Hey, girl, touch the grung, then you back up, back up.
Better than the para. Do nothing just
kuomba mali yako.
Mofanya hima mwizako nimesitio. Maututi na supiri tiba yako.
Na nisipo kuona na raha na kosa. Situli baka unikumbate dali.
Oh, kiranga chote nikoma.
Nitaka pia unaniamini na umeniridhia.
Oh, unanipenda mimi. Unanitaka pia unaniamini na umeniridhia. Nusubiri tuachane,
nitasubiri sana.
Nitasubiri utangoja.
Nitasubiri sana.
Wanasubiri tuachane.
Salky, the music vaccine, the finest and the funkiest.
Oh baby, bimweza konjiwa wakufuwa. Oh baby, vecha kuchaku vita nifuja.
Oh baby, miwapani tawa wanguja. Oh baby, benzi laili sitaibu.
Pia unanyamini na kuniridhia.
Unanipenda mimi. Unanitaka pia. Unanyamini na umeniridhia.
Nasubiri
tuachane.
Subiri sana.
Subiri
za kesha.
Subiri sana.
Sendi kija mvivu kani.
Nasubiri sana.
Filo meniweza na penzi lako, nimelewa chakari. Oh yeah, kwangu kume wakajua kali. Mwaga maji ni kate kiu, kini pepe.
Oh yeah,
ni pepe.
Oh yeah,
mbasi leo tuko sane, lakini kesho tusiachane. Aniki mapenzi tuchizishane, mimi nawe hadi tusikane. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakucheza puka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sitakutenda baby.
Chupa kuchupa tobile kanerin kuba sabato fuka yuda chagala kunyume. want a quickie in an Uber chop chop. Kama soja boy, she makes it clap clap. Isa mosa ni kamanzi yako. Ai, venye ina slap kishash. Ai, venye ina slap kishash. Ai, venye ina slap kishash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungeza nini effervescence. Manzi yako ye upeana na confidence. I'm Jidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachilia breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakuna jegi. Ai, we, ai usidozle huyo mimi ni nakamu. Manze huko nje naitwa one minute man. Atimi uboba tamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash. Hey, painting. Hey, what's your name thing? Uneza risk situfanya some tasting. Na mini chali straightforward, no dating. Semina jua unapenda phony. Hold the, hold the, hold. Gini pass with my show me, show me, show. Baby, where are you behind this? Miss kama wao, baby, his mother house. Wezi batana nao, mini ndovu. Hey, bungo janina kitu. Sima kelele, ndani ato janina jitu. Nani yenyewe, umezoea za mwitu. Iki kupata utasikia niko kwa mavitu. Ai, usidozle huyo mimi ni nakamu. Manze huko nje naitwa one minute man. Atimi uboba tamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash.
Love it when you make yourself my bones like a ball. Make me think it's so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man I call. Make you fly high like a bird and drop. Love it when you make yourself my bones like a ball. Make me think it's so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man I call. Make you fly high like a bird and drop. Don't not. Love it when you make yourself my bones like a ball. Make me think it's so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man I call. Make you fly high like a bird and drop. Don't not all. Nobody good on it a mad me. Mommy, back it up, bam me. Hey, hey, so tight, it a grab me. Hey, anything miss, I hear it gladly.
New penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda.
Ringi na niagoro, alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. La memboko, mbaka usoko. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa bazwa na dondosa. Pale downtown na na dondosa. Pale down, kudondosa.
Venye wejibeba, nga miudai, miudai. New penda na penda chako. Venye uicheza, nga miudai, miudai. New penda na penda. Fika fire, ni dangerous. Miudai, miudai, miudai. Napenda fanya na feel kama vetera. New die, new die, new penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda.
Mulu, luku, washa kindukulu. Kamtikutani ni kupige mabipopo. Pale Instagram, kata chisha na tumboto. Vinyo na watesa mina penda. Mangoko, mangoto, malokol. Siko kwa mosho, orosho. Madiva zime bundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndono jia koto. Gurugu kukaba kwa kila maulu.
Wanga venyu mejibeba, nga miudai, miudai. Miupenda na penda. Chako venye uicheza, nga miudai, miudai. Miupenda na penda. Figa fire, ni dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda. Na fanya na feel kama feature and new die, new die, new penda na penda, new penda na penda, penda na penda, penda.
DJ Sulky, the music box scene, the finest and the funkiest.
Coming on, you're coming on with me tonight. Oye, baby, yo quiero.
how it's supposed to be. Happy now that I can see, yeah, yeah. I think this time I might put my head up high and I'll be unstoppable, yeah, I'll be ready to roll, yeah. I think it's cool when I play by my own rules. To myself, I'm staying true.
call me for fun, say my best in passing. Don't give a pass in, best in, but let on cool. How would it cost like me? How would it cost like me? I don't know. Problem in no definition. It's your girl, my life. Stop on like me, best friend, you. Say you know, no.
Problem in no definition.
Vita, tunamaliza, na ni ukinita, tuma mamita au malipsinka, wanawaingiza, na panda steju, na unamyujiza Olijine, baba wakeja, wananiji, wananiiga, likuwa na choma, mpaka kwa filter, kabadoko ushago
Hello.
Life iko order, mpaka ukweli na sound unachocha
Vile naifanya, siyo hoja,
yeah.
Huku insi nisi tunazota, tunaifanyaga
Proper,
proper,
proper, proper,
proper,
proper,
proper, proper,
proper, proper, proper, proper, proper, proper, songa jenga shule, wajua lipe karo Saimi ndio speaker, Franco le kaparo Matutas na biga ki Usman Kamaru Kwa fam ya kipang siku toka So fam ya kipang kitatoka Kwa mimi ya mini ni jasho na damus na toka Nkiroga injili na treat kama dini Saimi divaizi na kuja na mzinga Wanani dina ni juzwa liringa Mungu wa kisainsu na jua wezi pinga Odds go right, misi chezi na tinga Okay, kibemi kijembe kikali Bila budi na bidwa kubali Pata jalu jwe nani ya kujali Hii maisha ni jamu na chesi na makali
Life iko order, bako kweli na sound unachocha
Vile naifanya, siyo hoja
yeah.
Huku isi ni situ na zosa Tunaifanyaga proper
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 Tunaifanyaga proper
Proper,
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 Mara
majukumu ni shoto na leo na mabeste lazima wanibebe lazima wanibebe I am happy today
so happy
I am happy today
so happy
sisi ni walevi
sisi ni walevi
tunapenda
Pesa nimebarikiwa kina dada fura Zamu yetu tumesha mfikiwa Basi tunywe tucheze pamoja Ona leo vile tunateza Hizi tumbo na kilo sihoja Yani pati bila pressure Kina dada power Kina dada power Situli hustle tumepata pesa Kina dada mpo Leo ni kulewa hakuna kutegwa Kina dada mpo I am happy today
Yes.
Sulky, the music vaccine, the finest and the funkiest.